Hezekiah 46 verse 1. Isho kanje inkosi uJehova ithi isango legceke lingaphakathi elibheke ngasempumalanga liyakuvalwa izinsuku ezisithupha zokusebenza. Kepha ngosuku lwesabathi liyakuvulwa, livulwe futhi nangosuku lokwethwasa kwenyanga. Verse 2. Isikhulu siyakungena ngendlela yompheme wesango ngaphandle, sime ngasensikeni yesango, abapristi balungise umnikelo waso wokushiswa neminikelo yaso yokuthula, sikhule ngasembundwini wesango bese siphuma, kepha isango aliyukuvalwa kuze kube kusihlwa. Verse 3. Abantu bayakukhuleka esivalweni salelo sango phambi kaJehova ngamasabathi nangokwethwasa kwenyanga. Verse 4. Umnikelo wokushiswa esikhulu esiyakunikela ngawo uJehova ngosuku lwesabathi uyakuba ngamawundlu ayisithupha angenasici nenqama engenasici. Verse 5. Umnikelo wempuphu uyakuba yi-efa ngenqama, umnikelo wempuphu owamawundlu ube njengamandla aso, kube yihini lamafutha nge-efa. Verse 6. Ngosuku lokuthwasa kwenyanga kube yiduna elingenasici namawundla ayisithupha nenqama okungenasici. Verse 7. Siyakulungisa umnikelo wempuphu i-efa ngenkunzi ne-efa ngenqaba ngamawundlu kube njengamandla aso, kube yihini lamafutha nge-efa. Verse 8. Lapho esikhulu singena, siyakungena ngendlela umpheme wesango, siphume futhi ngendlela yawo. Verse 9. Kepha lapho abantu bezwe bengena phambi kukaJehova emkhosini emisiweyo, ongena ngendlela yesango lasenyakatho kuyokhuleka kuyakuphuma ngendlela yesango laseningizimu. Ongena ngendlela yesango laseningizimu uyakuphuma ngendlela yesango lasenyakatho, kayukubuya ngendlela yesango angene ngalo, kepho kuyakuphunywa kwelimalungana nalo. Verse 10. Ekungeneni kwabo esikhulu siyakuhamba phakathi kwabo, ekuphumeni bayakuphuma kanye kanye. Verse 11. Emkhosini nasemhlanganweni umnikelo wempuphu yakuba yi-efa ngenkunzi ne-efa ngenqama ngamawundlu ube njengamandla aso, kube yihini lamafutha nge-efa. Verse 12. Lapho esikhulu siyakulungisa umnikelo wesihle, umnikelo wokushiswa, umnikelo wokuthula, ibe umnikelo wesihle kuJehova, siyakuvulelwa isango elibhenga sempumalanga, silungise umnikelo waso wokushiswa neminikelo yaso yokuthula njengokwenza kwaso ngosuku lwesabatha bese siphuma, nalapho sesiphumile isango liyakuvalwa. Verse 13. Uyakulungisa iwundlu elinonyaka munye elingenasici libe ngumnikelo wokushiswa kuJehova imihla ngemihla, ulilungise ekuseni njalo. Verse 14. Uyakulungisela umnikelo wempuphu ekuseni njalo, ingxenye yesithupha ye-efa nengxenye yesithathu yehini lamafutha, ukugcoba impuphu ecolekileyo kube umnikelo wempuphu kuJehova njalo njalo ngesimise siphakade. Verse 15. Bayakulungisa-ke iwundlu nomnikelo wempuphu namafutha ekuseni njalo kube ngumnikelo wokushiswa imihla yonke. Verse 16. Isho kanje inkosi uJehova ithi, uma isikhulu sinika inyama dodana aso isipho kuyifa layo imfuyo yayo ngokobufa. Verse 17. Kepha uma sinika enye yezinceku zaso isipho sasefeni laso, siyakuba ngeyesaka kuze kube semnyakeni wokukhululeka bese sibuyela esikhulwini, kepha ifa laso liyakuba ngelamadodana aso. Verse 18. Isikhulu asiyukuthatha ifeni labantu ukubaphuca imfuyo yabo, sithatha emfuyeni yaso siyakuwanika amadodana aso ifa, ukuze abantu bami bangahlukani, kube yilona lona imfuyo yakhe. Verse 19. Wayesengenisa ngendawo yokungena eseceni kwesango emakamereni angcwele abapristi abhe ngasenyakatho, bheka kwakukhona lapho indawo ngasemuva ngasentshonalanga. Verse 20. Wathi kimi, nansi indawo lapho abapristi beyakuphekela khona umnikelo wecala
nomnikelo wesono lapho beyakwenza khona umnikelo wempuphu kuze bangawuphumiseli egcikeni elingaphandle bangcwelise abantu.
Verse 21. Wayesengiphumisela egcikeni elingaphandle wangidlulisa ezingosini zozine zegceke. Bheka ezingosini zonke zegceke kwakukhona ibala. Verse 22. Ezingosini zozine zegceke kwakukhona amabala ahlwanisiweyo, ubude buyizingalo engamashumi amane nobubanzi bungezingamashumi amathathu, lawo omane asezingozini ayesilinganiso sinye. Verse 23. Phakathi kwawo nxa zonke zawo omane kwakukhona ugange olwenziwe lunamaziko phansi ogangeni nxa zonke. Verse 24. Wathi kimi, nazi izindlu zokuphekela izikhonzi zendlu eziyakuphekela kuzo imhlatshelo yabantu.